Isaiah 23 verse 1. Isiprofeto ngeTire, yewulani namkhumbi yasetharishishi ngokuba lichithekile indlwa isekho nokungena kusenakwenzeka kwambulelo kubo kuvela ezweni laseKitimi. Verse 2. Thulani nenakhile ngasogwini nina abathengisi baseSidoni abanigcwalisile bedabula elwandle.
Verse 3. Emanzini amaningi imbewu yaseSihori nokuvuna kwenayile kwakuyinzuzo yalo laliyindawo yokuthenga kuzo izizwe.
Verse 4. Iba namahloni wena Sidoni ngokuba lukhulumile ulwandle inqaba yolwandle ngokuthi angibanga namiyelo, angizalanga, angikhulisanga izinsizwa, angondlanga izintombi. Verse 5. Lapho kubikwa eGibhithe, bakuthuthumela ngokuzwa ngeTire. Verse 6. Welani eTharishishi, yewulani nenakhileyo ngasogwini. Verse 7. Ilowo ongumuzi wenu ojabulayo, ubudala bawo busukela ezinsukwini zasendulo, owayiswa kude izinyawo zawo ukuba uhlale khona na. Verse 8. Ngubani ocebe lokhu ngeTire eliqhelisayo elibathengi balo bayisikhulu nabawebi balo bangabadumileyo bomhlaba na. Verse 9. NguJehova Sebawothi okucebileyo ukuba konakaliso ukuziphakamisa kwabo bonke ubukhosi badeleleke bonke abadumileyo bomhlaba. Verse 10. Dabula izo labo njengenayile ndodakazi yaseNtarashishi akusekho bhande. Verse 11. Welulile isandla sakhe phezu kolwandle wazamazamisa imibuso uJehova uyalezile ngeKhenani ukuba kuchithwe izinqaba zalo. Verse 12. Wathi awusayukujabula wena ntombi ehlazisiweyo ndodakazi yaseSidoni vuka uwelele eKitimi nalapho awuyukuthola ukuphumula. Verse 13. Bheka izwi lamaKhaledi leso sizwe esingasekho esanqunyelwa yi-Asiriya izilwane zasehlane limisa imbhoshongo lizenza ize izindlu zaso zamakhosi lenza laba incithakalo. Verse 14. Yewulani namkhumbi yaseNtarashishi ngokuba inqaba yenu ichithekile. Verse 15. Kuyakuthi ngalolo suku ithile likhohlakale eminyaka engamashumi ayisikhombisa njengezinsuku zankosinye. Ngasekupheleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa kuyakuba khona kulo ithile njengasesihlabelelweni sesifebe. Verse 16. Thatha ihabhu uhambahambe emzini wena sifebe esikhohlakeleyo ubethe kamnandi uhlabelele isihlabelelo eziningi ukuze ukhunjulwe. Verse 17. Kuyakuthi ngasekupheleni kweminyaka engamashumi ayisikhombisa uJehova hambele ithile lona libuyele enzuzweni yalo lifebe nayo yonke imbuso yezwe ebusweni bomhlaba. Verse 18. Intengo yalo nenzuzo yalo iyakuba ngcwele kuJehova, ayiyunqwabelwa ilondolozwe, ngokuba intengo yalo iyakuba ngeyabahlala phambi kukaJehova ukuze badle basuthe babe nezingubo ezinhle.